baye ikho kwetu kwadlabayo siba kakho
Wait to